Ekitabo ky'oluyimba olusinga ennyimba. Essuula esooka. Oluyimba olusinga ennyimba lwe lwa Sulemaani. Anywegere n'okunywegera kwa kamwa ke, kubanga okwagala kwe okusinga omwenge obulungi. Amafuta go gawunya akaloosa, erinnya lyo lininga ng'amafuta agafukibwa, abawala abatamanyi musajja kye bava bakwagala. Mpalula, tunaakugoberera mbiro. Kabaka nnyingizizza mu bisenge bye. Tunaakusanyukira ne tujaguza. Okwagala kwo tunaakwogerako okusinga omwenge. Bakwagala lwa nsonga. Ndi muddugavu naye mulungi. Mwe abawala ba Yerusaalemi ng'eweema ez'e Kedali. Ng'amagigi ga Sulemaani. Temuntunuulira kubanga ndi muddugavu. Kubanga omusana gunjokezza. Abaana bammange bansunguwalira, banfuula omukuumi w'ensuku ez'emizabbibu, naye olusuku lwange nze saalukuuma. Mbuulira gwe emmeeme yange gweyagala, gy'oliisiza ekisibo kyo, gy'okigalamiriza mu ttuntu. Kubanga nandibeeredde ki ng'ayambadde ekibika ku maaso, awali ebisibo bya banno. Obanga tomanyi, gw'asinga abakazi bonna obulungi. Fuluma okwate ekkubo ogoberere ebigere by'endiga zo, oliisize abaana b'embuzi zo awali eweema ez'abasumba. Nkufaananyizza, ayi muganzi wange, embalaasi eri ku magaali ga Falaawo. Amatama go malungi n'emivumbo emirange. Ensingo yo nnungi n'embu ez'ebyobuyonjo. Tunaakukolera emivumbo egya zaabu n'amapeesa aga ffeeza. Kabaka bwe yali ng'atudde ku mmeeza ye, amafuta gange ag'omugavu ne gawunya akaloosa kaago. Muganzi wange ali gye ndi ng'omuvumbo gwa mooli oguteekebwa wakati w'amabeere gange. Muganzi wange ali gye ndi ng'ekisaaganda eky'ebimuli ebya kofera mu nsuku ez'emizabbibu ez'e Engedi. Laba, oli mulungi gwe njagala. Laba, oli mulungi amaaso go mayiba. Laba, oli mulungi, muganzi wange, weewaawo waakusanyusa, era ekitanda kyaffe kya malagala mato. Emikiikiro gy'ennyumba yaffe mivule, n'enzooba zaffe nkanaga. Essuula ey'okubiri. Nze ndi kimyula kya Saloni, eddanga ery'omu biwonvu. Ng'eddanga mu maggwa, gwe njagala bwali bw'atyo mu bawala. Ng'omucungwa mu miti egy'omu kibira, muganzi wange bw'ali bw'atyo mu balenzi. Natuula wansi w'ekisiikirize kye n'essanyu lingi, ebibala bye ne biwoomera amatama gange. Yannyingiza mu nju ey'okuliiramu embaga, n'ebbendera ye eyali ku nze kwagala. Munkwatirire n'ezzabbibu enkalu, munsanyuse n'amacungwa, kubanga okwagala kundwazizza. Omukono gwo ogwa kkono guli wansi w'omutwe gwange, n'omukono gwe ogwa ddyo gunkutte. Mbalayiza mmwe abawala ba Yerusaalemi, olw'empeewo n'enjazi ez'omu ttale, muleme okugolokosa newaakubadde okuzuukusa okwagala okutuusa we kunaayagalira. Eddoboozi lya muganzi wange. Laba, ajja, ng'abuukirabuukira ku nsozi, ng'azinira ku busozi. Muganzi wange alinga empeewo oba ennangaazi ento. Laba ayimirira ennyuma w'olukomera lwaffe, alingiza mu ddirisa, yeeraga ng'alabikira mu mulimu ogulukibwa ogw'omu kituli. Muganzi wange yayogera n'angamba nti, "Golokoka gwe njagala, omulungi gye ndi, tugende tuveewo. Kubanga, laba, toggaaweddeko, enkuba eyise egenze, ebimuli birabise ku ttaka, ebiro bituuse ennyonyi mwe ziyimbira, n'eddoboozi lya kaamukuukulu liwulirwa mu nsi yaffe. Omutiini gwengezza ettiini zaagwo embisi, n'emizabbibu gimulisizza, giwunya akaloosa kaagyo. Golokoka, gwe njagala, omulungi gye ndi, tugende tuveewo. Ayi ejjiba lyange, abeera mu njatika ez'omu jjinja, mu bwekwekero obw'ebbanga, ndabe amaaso go, mpulire eddoboozi lyo, kubanga eddoboozi lyo ddungi, n'amaaso go gaakusanyusa. Mutukwatire ebibe, ebibe ebito, ebyonoona ensuku ez'emizabbibu, kubanga ensuku zaffe ez'emizabibu zimulisizza. Muganzi wange wange, nange ndi wuwe. Aliisiza ekisibo kye mmalanga, okutuusa obudde nga bukedde, ebisiikirize ne biddukira ddala. Kyuka, muganzi wange, obe ng'empeewo obe ennangaazi ento, ku nsozi eza Beseri. Essuula ey'okusatu. Ekiro ku kitanda kyange nanoonya omusajja emmeeme yange gw'eyagala. Namunoonya naye ne simulaba. Ne njogera nti naagolokoka kaakano ne ntambulatambula mu kibuga n'anoonya omusajja emmeeme yange gw'eyagala. Namunoonya naye ne simulaba. Abakuumi abatambulatambula mu kibuga ne bandaba ne mbagamba nti mulabye oyo emmeeme yange gw'eyagala. Nali mbayiseeko katono ne ndaba oyo emmeeme yange gw'eyagala ne munyweza ne sikkiriza kumuta okutuusa lwe namuleeta mu nnyumba ya mmange ne mu kisenge ky'oyanzaala. Mbalayiza mmwe abawala ba Yerusaalemi olw'empeewo n'enjazi ez'omu ttale muleme okugolokosa newaakubadde okuzuukusa okwagala okutuusa we kunaayagalira. Ani ono ajja ng'alinnya ng'ava mu ddungu afaanana empagi ez'emikka, asiigibwa ebyakaloosa ebya mooli n'omugavu n'eddagala lyonna ery'omusuubuzi? Laba, ke kadi eri ka Sulemaani, abasajja ab'amaanyi nkaaga bakeetoolodde ku basajja ab'amaanyi aba Isirayiri. Bonna bakwata ekitala, b'amagezi okulwana. Buli muntu yeesiba ekitala kye mu kiwato olw'entiisa ekiro. Kabaka Sulemaani yeekolera eggaali ey'emiti egy'oku Lebanooni. Empagi zaayo yazikola za ffeeza, wansi waayo zaabu, entebe yaayo lugoye lwa ffulungu, wakati waayo nga waaliire n'okwagala okuva eri abawala ba Yerusaalemi. Mufulume mwe abawala ba Sayuuni, mutunuulire Kabaka Sulemaani ng'alina engule nnyina gy'amutikkiridde ku lunaku kwafumbiriddwa era ku lunaku omutima gwe kwe gusanyukira. Essuula ey'okuna. Laba, oli mulungi gwe njagala. Laba, oli mulungi. Amaaso go mayiba, ennyuma w'olugoye lw'ogabisseeko. Enviiri zo ziri ng'eggana ly'embuzi ezigalamidde ku mbiriizi z'olusozi Gireyaadi. Amannyo go gali ng'eggana ly'endiga ezaakajja zisalibweko ebyoya, eziri nnyo okuva mu kunaazibwa, buli emu ku zo ng'ezadde abaana abalongo, so tekuli ku zo efiiriddwa n'emu. Emimwa gyo giri ng'ewuzi y'olugoye olutwakaavu n'akamwako kalungi. Ekyenyi kyo kiri ng'ekitundu ky'ekkomamawanga ennyuma w'olugoye lw'obisse ku maaso. Ensingo yo eri ng'ekigo kya Dawudi ekyazimbibwa okuterekamu ebyokulwanyisa, omuwanikibwa engabo olukumi, engabo zonna ez'abasajja ab'amaanyi. Amabeere go gombi gali ng'abalongo ababiri abaana b'empeewo abaliira mu malanga. Okutuusa obudde nga bukedde, ebisiikirize ne biddukira ddala, neegendera eri olusozi olwa Mooli, n'eri akasozi ak'omugavu. Oli mulungi wenna gwe njagala, so ku ggwe tekuli bbala. Jangu tugende ffembi okuva ku Lebanooni, mugole wange, ffembi okuva ku Lebanooni. Lengera ng'oyima ku ntikko ya Amana, ku ntikko ya Seniri ne ku Kerumooni, ng'oyima awali empuku ey'empologoma ku nsozi ez'engo. Osanyusizza omutima gwange, mwannyinaze, mugole wange. Osanyusizza omutima gwange n'eriiso lyo erimu n'omukuufu ogumu ogw'omu bulago bwo. Okwagala kwonga kulungi, mwannyinaze, mugole wange. Okwagala kwonga kusinga nnyo omwenge, n'amafuta go ag'omugavu nga gasinga nnyo ebyakaloosa eby'engeri zonna okuwunya obulungi. Emimwa gyo, ayi mugole wange, gitonnyanga ebisenge by'enjuki, omubisi gw'enjuki n'amatabiri wansi w'olulimi lwo. N'okuwunya kw'ebyambalo byo kulinga okuwunya kwa Lebanooni. Mwannyinaze, mugole wange, lwe lusuku olwasibibwa, lwe luzzi olwasibibwa, y'ensulo eyateekebwako akabonero. Ebimera byo lusuku lwa mikomamawanga olulina ebibala eby'omuwendo omungi, kofera n'emiti egy'omugavu, omugavu ne kalikomu, kalamo ne kinamomo, n'emiti gyonna egy'omugavu, mooli ne akalosi, wamu n'ebyakaloosa byonna ebisinga obulungi. Gw'ensulo y'ennimiro, oluzzi olw'amazzi amalamu, era emigga egikulukuta egiva ku Lebanooni. Muzuukuke mwe mbuyaga eziva obukiika obwa kkono, nammwe mujje ez'obukiika obwa ddyo. Mukuntire ku nnimiro yange, ebyakaloosa byamu bikulukute. Muganzi wange ajje mu nnimiro ye, ali ebibala bye eby'omuwendo omungi. Essula y'okutaano. Nzize mu nnimiro yange, mwannyinaze mugole wange. Nkoze mooli yange n'ebyakaloosa byange, ndidde ebisenge byange eby'enjuki n'omubisi gwange, nywedde omwenge gwange n'amata gange. Mulye mwe ab'omukwano, munywe weewaawo mukkute mwe baganzi bange. Nali neebase naye omutima gwange nga gulaba, lye ddoboozi lya muganzi wange akoona ng'ayogera nti, nzigulira mwannyinaze gwe njagala ejjiba lyange owange ataliiko bbala, kubanga omutwe gwange gutobye omusulo, emivumbo gy'enviiri zange gitobye amatonda ag'ekiro. Nyambudde ekizibawo kyange, naakyambala ntya? Naabye ebigere, naabyonoona ntya? Muganzi wange naayingiza omukono gwe awali ekituli eky'omu luggi, omwoyo ne gunnuma ku lulwe. Ne ngolokoka okuggulirawo muganzi wange, emikono gyange ne gitonnya mooli, n'engalo zange nga zitonnya mooli ekulukuta ku mikonda egy'ekisiba. Ne nzigulirawo muganzi wange, naye muganzi wange yali nga yeegendedde ng'avuddewo. Omwoyo gwange gubadde guntyemuse bw'ayogedde. Ne munoonya naye ne sinza kumulaba, ne muyita naye n'atanziramu. Abakuumi abatambulatambula mu kibuga ne bandaba, ne bankuba ne banfumita. Abakuumi ba bbugwe ne banziyako omunagiro gwange. Mbalayiza mmwe abawala ba Yerusaalemi, bwe munaalaba muganzi wange, mumubuulirenga ng'okwagala kugenda kunzita. Muganzi wo kye ki okusinga omuganzi omulala? Gwakira abakazi bonna obulungi. Muganzi wo kye ki okusinga omuganzi omulala, n'okulayiza n'otulayiza bw'otyo? Muganzi wange mutukuvu era mumyufu, atabula mu kakumi. Omutwe gwe gulinga zaabu ennungi ennyo nnyini, emivumbo gy'enviiri ze gya masadde era middugavu nga nnamuŋŋoona. Amaaso ge galinga amayiba ku mabbali g'obugga obw'amazzi agaanaazibwa n'amata era agaateekebwamu obulungi. Amatama ge galinga omusiri ogw'emidde egyakaloosa ng'ebifunvu ebimerako enva eziwunya obulungi. Emimwa gye giringa amalanga nga gitonnya mooli ekulukuta. Emikono gye giringa empeta eza zaabu eziteekebwamu berulo. Omubiri gwe gulinga omulimu ogw'amasanga ogubikkiddwako safiro. Amagulu ge galinga empagi ez'amayinja amanyirivu ezisimbibwa ku binnya ebya zaabu ennungi. Enfaanana ye eringa Lebanooni, ewooma nnyo nnyini ng'emivule. Akamwa ke kalungi nnyo nnyini, weewaawo yenna waakwagalwa. Muganzi wange bw'ali bw'atyo, era bw'ali bw'atyo mukwano gwange, mmwe abawala ba Yerusaalemi. Essula ey'omukaaga. Muganzi wo agenze ewa, gw'akira abakazi bonna obulungi. Muganzi wo yeekyusirizza wa, tumunoonyeze wamu naawe. Muganzi wange aserengetedde mu nnimiro ye, mu misiri egy'emidde egyakaloosa, okuliira mu nnimiro n'okunoga amalanga. Nze ndi wa muganzi wange ne muganzi wange wange, aliisa ekisibo kye mu malanga. Oli mulungi, ayi gwe njagala, nga Tiruza, owooma nga Yerusaalemi, wantiisa ng'eggye eririna ebbendera. Nziyaako amaaso go kubanga gampangudde, enviiri zo ziri ng'eggana ly'embuzi ezigalamira mu mbiriizi z'olusozi Gireyaadi. Amannyo go gali ng'eggana ly'endiga enkazi ezirinnye okuva mu kunaazibwa, buli emu ku zo ng'ezadde abaana abalongo, so tekuli ku zo efiiriddwa n'emu. Ekyenyi kyo kiri ng'ekitundu ky'ekkomamawanga ennyuma w'olugoye lw'obisse ku maaso. Waliwo bakabaka abakazi nkaaga n'abazaana kinaana n'abawala abatamanyi musajja abatabalika. Ejjiba lyange owange taliiko bbala, ali omu yekka, mwana wa nnyina omu yekka, mulonde w'omukazi amuzaala. Abawala baamulaba ne bamuyita eyaweebwa omukisa. Bakabaka abakazi n'abazaana baamulaba ne bamutendereza. Ani oyo atunula ng'emmambya, omulungi ng'omwezi, atangalijja ng'enjuba, ow'entiisa ng'eggye eririna ebbendera? N'aserengetera mu nnimiro ey'emmere erimu emiramwa, okulaba ebisimbe ebibisi eby'omu kiwonvu, okulaba omuzabbibu obanga gumulisizza, n'emikomamawanga obanga gyanyizza. Nga sinnamanya emmeeme yange n'enteeka mu magaali g'abantu bange ab'ekikungu. Komawo, komawo, gwe Omusulamu, komawo, komawo tukutunuulire. Kiki ekibaagaza okutunuulira Omusulamu ng'amazina ga Makanayimu? Essuula ey'omusanvu. Ebigere byo nga birungi mu ngatto, gwe omwana w'omulangira. Ennyingo z'ebisambi byo ziri ng'ebyobuyonjo, omulimu ogw'emikono egy'omukozi omukabakaba. Ekkundi lyo kikompe kyekulungirivu, omutabuze mwenge gwonna ogutabulwa. Olubuto lwo ntuumu ya ŋŋaano eyonjebwa n'amalanga. Amabeere go gombi gali ng'abalongo ababiri, abaana b'empeewo. Ensingo yo eri ng'ekigo eky'amasanga. Amaaso go gali ng'ebidiba ebibiri mu Kesuboni awali omulyango ogw'e Basulabbimu. Ennyindo yo eri ng'ekigo eky'oku Lebanooni ekyolekera Damasiko. Omutwe gwo guli ku ggwe nga Kalumeeri, n'enviiri ez'oku mutwe gwo ng'olugoye olw'effulungu. Kabaka emibumbo gyazo gimusiba. Ng'oli mulungi, ng'owoomerera, ayi gwe njagala olw'okusanyusa. Obuwanvu bwo buno buli ng'olukindu, n'amabeere go ng'ebirimba by'ezzabibu. Nayogera nti n'alinnya ku lukindu olwo, n'akwata amatabi gaalwo. Amabeere go gabe ng'ebirimba eby'oku muzabibu, n'akawoowo k'omukka gwo ng'amacungwa, n'akamwa ko ng'omwenge ogusinga obulungi, ogumirwa obulungi oyo gwe njagala, nga guseeyeeya, nga guyita mu mimwa gy'abo abeebase. Nze ndi wa muganzi wange, n'okwegomba kwe kuli eri nze. Jangu, muganzi wange, tufulume mu nsiko, tusule mu byalo. Tugende mu nsuku z'emizabbibu mu makya, tulabe omuzabbibu obanga gumulisizza, n'ekimuli kyagwo obanga kyeyanjuluzza, n'emikomamawanga obanga gyanyizza, n'akuweera eyo okwagala kwange. Amadudayimu gawunya kaloosa, ne ku nzigi zaffe waliwo ebibala eby'omuwendo omungi eby'engeri zonna, ebijja n'ebikadde bye nkuterekedde, ayi muganzi wange. Essuula ey'omunaana. Singa obadde nga muganda wange eyayonka amabeere ga mmange, bwe nandikulabye ebweru nandikunywegedde, weewaawo, so tewandibaddewo eyandinnyoomye. Nandikuleese ne nkuyingiza mu nnyumba ya mmange eyandinjigirizza. Nandikunywesezza omwenge ogutabuddwamu ebyakaloosa ku mazzi g'ekkomamawanga lyange. Omukono gwe ogwa kkono gwandibadde wansi w'omutwe gwange, n'omukono gwe ogwa ddyo gwandimpaniridde. Mbalayiza, mmwe abawala ba Yerusaalemi, muleme okugolokosa newaakubadde okuzuukusa okwagala okutuusa we kunaayagalira. Mukazi ki ono ajja ng'alinnya okuva mu ddungu nga yeesigama ku muganzi we, nakuzuukusa wansi w'omucungwa, eyo nnyoko gye yalumirwa okukuzaala, eyo gye yalumirwa eyo eyakuzaala. Nteeka ku mutima gwo ng'akabonero, ku mukono gwo ng'akabonero, kubanga okwagala kwenkana okufa amaanyi, obuggya bwenkana amagombe obukambwe. Okumyansa kwabwo kumyansa kwa muliro, okwokya kwennyini okwa Mukama. amazzi amangi tegayinza kuzikiza kwagala, so n'ebitaba tebiyinza kukutta. Omuntu bw'akkiriza okuwaayo ebintu byonna eby'omu nnyumba ye olw'okwagala, yandinyoomereddwa ddala. Tulina mwannyinaffe omuto era tannaba na mabeere. Tulimukola tutya mwannyinaffe ku lunaku lwe balimwogererezaako? Obanga bugwe, tulimuzimbako ekigo kya ffeeza, era obanga luggi, tulimubikkako embaawo ez'emivule. Ndi bugwe, n'amabeere gange galinga ebiggo byako, ne ndyoka mbeera mu maaso ge ng'omuntu alabye emirembe. Sulemaani yalina olusuku olw'emizabbibu ebbalu Kamooni. Yasigira olusuku abalimi olw'ebibala byamu, buli muntu yasalirwa ebitundu ebya ffeeza 10. Olusuku lwange olw'emizabbibu olwange luli mu maaso gange. Gwe, Sulemaani, onoobanga n'olukumi olwo, n'abo abakuuma ebibala byamu 200. Gwe abeera mu nnimiro, banno bawuliza eddoboozi lyo, limpulize. Yanguwa muganzi wange, obeere ng'empeewo oba ennangaazi ento ku nsozi ez'ebyakaloosa.